IM Records.
Wanipa penzi la zati staki tena kugombana na we. Situsikia maneno watu wakisema niachane na we. Wendo nanifaa na kufaa wenye pesa na magari wezi kuzingue. Chunga penzi lo,
eti mapenzi pesa wakununue.
Toa umiza roho,
wapendana kwetu my baby.
Wanatamani nipate kilema au nife kabisa, kwa mbali na we.
Pita bila wewe siwezi. Chotulize moyo wendo wangu kipenzi.
Okay.